nipite.
Usinipite. Usinipite. Bwana naomba. Usinipite. 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 Bwana naomba. Usinipite.
Usinipite. Unapopita, unapogusa wengine, na mimi one. Usiniache. Unapopita, unapogusa wengine, na mimi one. Usiniache. Kama ni kunibariki, sawa,
sawa,
sawa. Kama kuponya, vyote nimeinua macho, naona milima milima, msaada wangu tu ni wewe, mumba wa vyote. Kama ni kunibariki,
sawa,
sawa,
sawa.
Kama kuponywa,
sawa,
sawa,
sawa.
Kama ni kuniinua,
sawa,
sawa,
sawa.
Kama ni kunionya,
sawa.
Usinipite, Bwana naomba, usinipite.
Asante.